All the music on this one. Mie mwingine wa nini, wakatendo the one of a millioni. Kibichi bichi laini, yani mpya umetoka kwa lailoni. Umenitupia jini, na kuwaza mchana kutwa jioni. Nikiwa usingizini, na kuota mwenzako. Nashindwa kula, la, 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 la. Siwezi la, 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 la. Nashindwa kula, la, 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 la. Siwezi la, 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 la.
Chumbani ka mtoto ananifunza A, B, C, D. Ulinzi 24 ananichunga. Ni, si, te, mbe. Kiuno ndo msingi nazungusha. A, pa, ga, we. Utambado mwingi anajitunza. A, sante we, usije ukaniacha nkawa taira. Staki usingo fadha baba kaila. Usiwe machepele kama bwakila. Nka fa na alosto. Vitu navyo nipansha kwa taira. Mapenzi siku hizi ya na kabira. Tusijali walonu na wana hasira. Niko na katoto.
Mie mwingine wa nini, wakatendo the one of a millioni. Kibichi bichi laini, yani mpya umetoka kwa lailoni. Umenitupia jini, na kuwaza mchana kutwa jioni. Nikiwa usingizini, na kuota mwenzako. Nashindwa kula, la, 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 la. Siwezi la, 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 la. Nashindwa kula, la, 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 la. Siwezi la.
Si utanikiwa na mtoto. Kipimo mzani upendo ni iku. Haba na haba ujaza kijiku. Ayawe, kwako mimi najiona. Farawe, jazi tayari limezama. Tangawe, Pemba Unguja na Mombasa. Salmale.
Mie mwingine wa nini, wakatendo the one of a millioni. Kibichi bichi laini, yani mpya umetoka kwa lailoni. Umenitupia jini, na kuwaza mchana kutwa jioni. Nikiwa usingizini, na kuota mwenzako. Nashindwa kula, la, 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 la. Siwezi la, 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 la. Nashindwa kula, la, 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 la. Siwezi.